to take you out tonight, baby. Leo saja ame bless. Cheki kama tini apo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy. Asante kwa heshima na penzi kulilinda. Niloa mutima wangi. Yani toka sija miliki ndinga. Tunaongozana. Akipinda na minapinda. Semu na chutaka mama. I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Popote pali tunatima. Baby ni woe. Samaki marina. Kapige ulabu, tukale densi. Oh my baby, I'm in love. Furai to celebrate. The way you whine in a meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine ni takinini. Umwana mke kamili. Meridhi ya baby. Narisha kukabili moyo. Shika ufungu wa mama unitunzie. Naje uri sina. Menituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby madali. Nino wa mutima wangi. Yeni toka siya miliki ndinga. Tunongozana. Akipinda na minapinda. Simu na chutaka mama. I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Upote pali tunatimba. Baby, ni woe.